wadansidie bi ɛyɛ na mehu sɛ nea mehyɛ aseɛ mpo firi sɛ menya mennim yɛwurade ayɛ ama me
na sɛ mese mɛka menhyɛ aseɛ hene na menkɔreɛ sɛ ni o ɛwurade yɛwɔ yɛ ma me no soɔ
I have a testimony. I'll tell the world my story of what you have done. Beautiful. Ghanaian language is beautiful. Amen.